utange khululeke omkhululeke kanjani wena utange khululeke omkhululeke kanjani wena utange khululeke omkhululeke kanjani usekhona umuntu ophathe isigamu engalo baba wami wafanga isigamu usekhona umuntu ophathe isigamu engalo baba wami wafanga isigamu wena utange khululeke omkhululeke kanjani Kuzikube manje ngisazi isifame sabulalo Kuzikube manje ngisazi isifame sabulalo Kuzikube manje ngisazi isifame sabulalo Angikaze ngisibone nangamehlo isifame sabulalo Angizange ngasibone nangamehlo isifame sabulalo Wena uthanda ikhululeke onkululeke kanjani
Yeah.